Gavumenti eweereddwa amagezi ekendeeza omusolo ku mobile money ne ku masimu ga seereza kyongeze omuwendo gw'abantu abakozesa essimu zino n'abakozesa mobile money. Olw'omusolo ogunaava mu bino ate gusinge kugufunibwa kaakano. Biseera kino buli muntu ajjayo ensimbi aggyibwako omusolo gwa buluwuzi 5 ku buli 10 ng'omusolo ogusibwa ku masimu ga seereza guleetedde bangi okugeesonyiwa olwo ne batabeera ku mitimbagano gavumenti gye yandifunyeeko sente empitirivu. Kaakati okunoonyereza okukoleddwa omukago ogutaba bannakyewa balondoola ebyembalirira ogwa Civil Society Budget Advocacy Group CSBAG kulaga nti gavumenti singa ewuliriza n'ekendeeza emisolo ku byombi ogwa mobile money ne gudda ku buwuzi 25 ku buli 10 esobola okuyingiza omusolo gwa 17,000 nga zisingira wala zeefuna ku musolo gwa mobile money n'okuva ku masimu gano ga seereza. Bino aba CSBAG babyanjulidde ababaka ba paalamenti abakugu mu byenfuna n'abakulembeze b'ebitongole binnakyewa mu nsinkano ku Sheraton Hotel mu Kampala mu kukubaganya ebirowoozo ku musolo gavumenti gw'etadde ku masimu ne mobile money olw'okufuna ensimbi ezinaavujjirira embalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Julius Mukunda ye ssenkulu w'omukago ogwa CSBAG.
Ekituluma nnyo nti guno omusolo nagwo oguli ku mobile money teguli ku zibanka. Gavumenti etugamba nti bwe ng'ogenda kugyayo sente cash bakucaginga naye omuntu waye bw'agenda mu banka okuzigyayo bwe tebamuggyako omusolo. Ate ekyokubiri eyagala abantu bagende mu zibanka ate banka tezimala bitundu ebingi zirina bank branches. Tusaba nti omusolo ogwo bagukendeeze. Ekyokubiri tubadde tulaba ku musolo oguli ku masimu g'3.5 okudda wansi. Guno edduuka ly'omuntu lyatandikirako ekigamba masimu ge bakozesa tutandika okukola kusindi. Na ye ukutande kachizi huni. Simu bajiteka kwa musoro mnene nyo. Government ya kufuna ye nsimbe zituka mu 1.7 trillion.